Pas calme, mort constructif premier. T'as boulé les. Young Africa, t'as boulé les. Dans GSM, t'as boulé les. Président RC, ça y dit, t'as boulé les. Mais t'as boulé les.
Makolo tumewala siku za wiki ni saba ukitoa mbili zinabaki tano mkono wa kulia mkono wa kushoto ra 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 makolo tumewala nyakati za kuwa mwananchini Yanga Pereira ima hakuna wa kutuzima kama unaweza pima tunawazika wazima kuwa mwananchi tabulele washindi wa siku zote duniani mpaka he
umetabulele mamuani leke umetabulele mamuani leke kuzala na yanga ile kibisa ngamo kiliba fase bole umetabulele tabulele
leo ndo leo kibumbi na jasho Leo, kivumbi na jasho
Leo, kivumbi na jasho
Wananchi Yesem baba
The mix killer.